re beti lege solo no re tsebe le boroko motion bed that's cooper re beti sem dance le botora ba shake.